Ngakho ngicela ukukubuza namhlanje. Yini eseqhuni lomthandazo wakho? Yiziphi izinto ezintathu eyiseqhuni ofuna uNkulunkulu akunike zona? Mhlawumbe ezempilo ezinhle, uzinzo kwezeyimali, kumbe umshado ophilile. Ikuphi okuseqhuni ohleni lwakho okwesibili khona? Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi enkosini eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Layikhaya eChristian Networks, sine website ebizwa ukuthi powerfulprayer.org. Kungani sithi umthandazo onamandla? Yingoba uhlobo lomthandazo iBhayibheli isifundisa ngawo yilo onamandla, onemiphumela emihle kuyiqiniso. Ingakho abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele besithumela izicelo zemithandazo yabo, futhi ebese kuba nabantu abayinikelayo ukumukela imithandazo, qede babe nesibalo abasihlungayo abayiqokela bona ngamunye ukuziphi isikhathi bebakhulekela laba bantu. Naba ngummemele ukuthi ungene kuyo ithi powerfulprayer.org. Manje ngokuba ungacabanga, sibona zonke izicelo zemithandazo elethwa kuthina, futhi ezinye zezinto ezenzeka ezimpilweni zabantu zibuhlungu kumnyantisayo. Ukubala ungathembeka emshadweni, ukuhlayeka kwemndeni, izimpi, izifo ezisho ukusabozela umphefumulo. Ngeke ngikuthole kuyinhlanhla ukukhulekisa abantu benkosi, qede ngibashiye nezwi lenkothazo. Futhi kuhle ukuba sikwenze lokho. Kodwa ngikubalula ukuthi kunohlobo lwesicelo somthandazo okuthukela sisibone esingasho kanje. Ngifuna ukumazi ngokuthe xaxa uNkulunkulu. Ngifuna ukusondela kakhulu kuJesu. Kungani lesicelo somthandazo sithukela ukuqhamuka? Umhubi ubhala athi kumahubo 73 verse 25 no-26. Nginobani ezulwini uma nginawe? Angifuni lutho emhlabeni. Inyama yami nenhliziyo yami iyaphela. Nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade. Yebo impela, zikhulekela idingo zakho zakulomhlaba nakanjani kwenze lokho. Kodwa zonke ezinye izinto empilweni yethu lusukulumbe ziyodlula ishabalale. Ingqondo nomzimba wethu kuyoba ntekenteke. Nginobani ezulwini uma nginawe? Angifuni lutho emhlabeni, inyama yami nenhliziyo yami iyaphela. Nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade. Nkosi, ngilambela wena. Nkosi, ngisondeze kuwe kakhulu kunakuqala. Nkosi, ngilambele ngifuna wena. Ngifuna wena ngenhliziyo yami, ngomele wena. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola devotion eFresh insuku zonke, sithumele iWhatsapp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.